yande joni terminta chapantati studio kalangu habaruji fulfulde kor jam woni modon do enda galle nyeme kenya wono ko fedde tende m60 jingono be suudu baba wadi yaadu mette kanyun e fawar jo hawrter hala dundu konna be kaldo fil ko ndarto ngurna e leydi niger en nanan hore jo fedde de enan noy wono dum wadir kenya non ni fawar jondu konna ni tere ana biendu konna ngelo ballade tawanga to enda gada be jile ladde to enda nyala defuna ettini no tawadu konna ni en ngataver ko to balde joyni biddo en dan fawar jon jippaki kanu horejo no korrewi laabi fu ko jama gam batte ngareno ngarima e jam non ni fawar jo yotene pinno hande sido kalangu yartana en nani ton en dan boboy to kalte hala sariyaji ko watti do fi ko darto bonne reji hakkundere mobe durobe noy wonno dum hebirto dum yara hala kasudu sariya noy wonno sari o madirte kirto don en dan yewtini en dum kor janyal e musman amadou janganto habaruji fulfulde yarna mirna en le ko ekibaruji di enda ni hono fedde M62 beddo yo jingono suudu baba non ko hawri pelle kewde jingonoje kan wadi kenyande enda ni do enda galle nyemey yaadu mette hawtade faande daro hala yiwayna tawite place tumo do enda galle nyemey yottade dammugal fawar jondi suudu sabar député be dum du kondani le majjum be ngadi jama'ar hewde ko naati yaadu du enda dum dubbe jewtini himbe do fiji kewdi M62 enda horejo mudum kawon bitedo Saidu Abdullahi kando on horejo repad nani ko halani Sakina Gezibo ne dum warri Kenya
par rapport au degré de mobilisation
ano kandarta filla hawrugol nimbe wadde burtaki ki fey ko halaji kalama e wiede fabbintinama hada bibbe leydi Niger burtake e sembe sembe wadde ki burtaki le jam jam der nyamay e doso fu ko buri welde min der majjum woni wadirama eno wodiri e tokkude labi ko hokkata nido wadde burtaki eno haniri on ji ino nimbe kawri ba ko min desanama tunirgal le ngadon burtaki ki fedde wiite M60 hokki lawol wadde denne miden miija hunde non ko wabbe nyemminta wadoyde kamentu
e do lawol goto ngol to enan do sodu konnan Kenya hono majjon M62 enda wadi murtaki ki enda dum du konnani be pile kambe konnan der gallurnde be darake du konnan be kali ko be kali do mundu yorno himbe nyeme be ninon be kali do fi ko darto hono lamoraade gonga be biidu be jama sogeji leedi Yasin tawa be leedi Niger fudilla hokkita himbe leedi mudun en Zada Hassan Badje kawon horejo mabbe mo M62 enda do so nani ko haalni bande min nana Hadija Hassan
la coordination régionale de Dosso
tande jinganoje bibbe leedi bangere Dosso be desi talkuru ko burtaki de hakkilo fukki horebe wurogon e yeddraki em hande ni wana e ko e cuccuka ko bi leedi Niger no der governance chatudo kerol ko woni no metta erde bibbe leedi Niger fu min kali dun to burtaki gadaki hande leedi Niger no woni no sojjo gada wakati yotaki to bibbe leedi Niger burtoto tewta hakkeji mu min kali filla la awul gaya min kabbana anniya wadugo burtaki illato dum hauri fa yoto to lawol rompoyimo justice fa yoto e dambugal gouvernora lawol mangul gotol wodi wuro doso dum do waddi sadarma sedda do koral gadangal gal
c'est la mobilisation
yiwale mawde tobude hono balde de enda dum won aljumaare sappo e jeego war ase sappo e jeddo septembre 2022 enda ni e le commune motte sawa to enda wadi bonondaji kewdi sanne sabu himbe tato maayi debbo gondu e reedu e cuka mudum ka en won ko suudu sami do mu en ton enda dum waddini ko faande dum wada le wuro tengo ni saguma sabwa nene saguma sabwa o enda ka won ko hono wuro inde wuro go nonni lawali e non sa kany woni maire te sawa o andini bandi me saidu sanke no dum yaari
Minje garan tsoguma
Minje ile wuro tsoguma je waide ndian tobuda hechi kengam fa wadi bononda libude chudi na ko debbo go e biidu mayi der majjum der lawal majjum do min do jottina hinore amin yaade to koreji mabbe ko jimi faminde nimbe du woni tawa kana le wakati ndungum wodi chudi lopala holare wala emum seni be jino alama suudu lopal wontiri to galla be kinno to be natu der mum ganimbe tawa kana le wakati potir suka be jangobe lokol no bawi natu de le garuje lokol fande majjo omtude
yesiga ka hakuma lokol
nani se ƴewama dimma hono bonande ndiyam ko waɗi yettade sappo jerti lewru septembre hisama ko watta himɓe hemre e capanɗe joyi e jeenayo ka en woni ko maayi ɗo leydi Niger ɗum ndu konna hemre e nogo e goɓe fuu cuuɗi caami dow mum en capanɗe tato en yettoɓe du wiyama hono ɓe joli noon le ndiyel ɗen endam ɗum ndu konna ni wonno ko fawarjo ni sarusi kaw jiɗo hono renugol himɓe wurtini ɓe kolli wiide du konna ni no waɗa himɓe ujunaji kemɗe capanɗe tato laatiɓe hono ndiyam ɗam bonande muɗum memi ɗum nonne le kibaruji ɗi fawari joni du konda ni yorno kala ele koye kibaruji tira na mbiyan du konda ni ngeloba ladde ndewa ɗiɗaɓa kan du konda ni tawarano ettini naati e ngatawere gam batte Allah heɓa rima ɗi woni geloɓi labbe ittaɗo endan kuure yara to enda gaɗa beji ele ladde domande balɗe joyɗi enda du tordiga sanne ɗum waɗi ko fawari joni kawjiɗi nokkurde o wi ɓe koƴƴi laabi fof ko watta ko tawega heɓe garima e jaam nani ko fandi ko wi kanko mbiyeteɗo lieutenant colonel ɗam Fatima Mahamman Sanusi wakkati mo gungu Mahamman ɗan tani noddi mo e calalol
nder ladde dow maane de ko watta balɗe nayi yahgo joyi ni ko goloba ladde gon woni no waɗa ngatawere fa warande en joni ga heppi rimude min goni minen gaɗa bawɗe amin fuu ko watta min keɓa ba inniraga ganno min tefi debbo ñeñuɗo ɓi leydi Namibi garowo hannden juura nde ni o yottake ñemey donc o wadde gada beeji ɗum hunde noon ko andaka koyɗe ɗiɗi ɗin tamburti ɗum golle mum no haaja kulle gollirteɗi ɗi jaman min ngala ɗum do tawa kanade ladde ndeni iɗi giɗi ɗi kawre say ɗi gaɗanama safari ko ja'inta ɓalli ɗum do ɗum wala denne no tilsi min tefa lokotorojo dabbaji ñeñuɗo waɗi ministére hawjide filla ladde e jaaye noddi lokotorojo dabbaji imo dow lawol warde
nanni fawari joni ɗo hoorejo gouvernement leydi Niger mbiyeteɗo Humudu Mahamadou kañum e hooreɓe leyɗe hewɓe e hooreje gouvernement ji e yimɓe ujunaji e ujunaji ka e jeehi fottoy ton en ɗan leydi Ingila gam batte hono hawroyde e moɓol mbiyeteɗo la reine Elizabeth II odu konda ni debbo noon kananke latiɗo du laame keno leydi ndi ndi Ingila nden ene kaydu konda ni o subaka hannde woni koɓe gaɗi batu hono farjo kinnoje ɗen endam caggal mum du konda wonno ko o yaati o moɓo e suudu makko gonga kanko la reine on enɗo woni kananke debbite Elizabeth II on enda ni o mayena illuji jetti lewru septembre ɗuɗinaɗe noga e ɗiɗi wakkati mum tawɗa duuɓi capanɗe jeenayyi e jeegom caggal laamugo waɗi ngo enda o yaati du konda ni o moɓo e suudu makko gonga e lasara o endam to wiite fande chateau mo west sor ko laati ton endan gori ko e hoore muɗum mbiteɗo Philippe wonno fokki faande ele kibaruji ɗi tawadu konda ni hono nde en daari aljumar nde sappo e jeego lewru septembre wonno ko batu waɗa dow fi miccitade ko watto duuɓi sappo e jeetati ni endan ko ɗum joƴƴini feccugol laamuji e leydi Niger yalla dimmo hemo heɓa dow majjum ɗum wonno ko alternative espace citoyen nde ɗo fede waɗi gam batte Allah e waɗde battu yimɓe famtino dow majjum faama ɗum e waɗi ɗum woni ko waɗayi nani ko fawari jondu kono mbiteɗo ni Samaila Idi ɗan Bouzoi laatiɗo carɗo wono enda anduɗo sanne dow majjum haalani bandimi mbiteɗo Ali Tajassir Ahmed
j'ai pris un document
deutere windane tabbintinagon kan adumi tuugimi dowmum deutere ɗuni fa handen waɗane dow eto gonga e gonga no sigila joɗɗinde communeji e région ji leydi Niger dow jonde ko en wonano waɗiri commune warde commune région warde région deutere de ni suuɗay ba islam dow no sigila o enden ni wonano waɗiri deutere de holli kono wodi communeji gom ɗi bawa keƴorde ko e mumen kumta hajuji himɓe cakantaraje mum ende en daari communeji ɗiɗuni fa handen iri mumen no keɓum de région ji jeɗɗi reedu leydi Niger fuu sa ɗonnan ɗiɗaɓan ɗan dewtere de enɗan holli kan woni ko golloɓe ñeñuɓe keƴoray fa kumta hajuji himɓe communeji ɗi enden nden kadi nduni fa handen no woodi de en daari ko dewtere de enɗan holli kan woni laabi higiraku hawta gollida caka communeji ɗo enɗan leydi Niger sembiɗay ba
seɗɗa
nanni to enɗa walamdu konɗa laamiɗ leydi ndi waɗi hawritere gam batte haalde himɓe dow fi ko darto hono dewgal o wino han ceɗɗe ɓuyte bonandaji ko watte le dewgal e lamruji du konɗa itte gam batte Allah heɓa hono yaadu yesso waɗa sukaɓe du kamɓe dewle mum en no woɗiri o witake nani Saley Bawna Sorka laamiɗ leydi walam nani ko haali e le radio mbiteɗo Mubarak.
Tija agogirti.
Suka debbo goto wi'es ujinaji hemre e lasoji tati. Halaji di min kaluno rawtani mfejo ni kanji min tabin tita. Suka debbo mo wawai dewlede min kejana chedemu ndewgal budi ujinaji chapande joy. Ndewlato seware ujinaji chapande tati. Mo dewle mundudi kando budi ujinaji laso. Do majyo minfu min kaldi famrude nderwuro walam yade le uroji chapande jenay e jegom nifu. Mi watan du talkuru nildude jowrube ben fu le wuro futa de gal watte tawe jowro on no foti mane goddo yahdo inde makko be tabintin halaji di min kali di dum woni ko min jojjini sukabe ummatorden ndewla wadirde gurda mu'en no wodiri fa hande min jami dum itta cede uniform e gadol tojari wakati dewgal na lamrune
nini mika
har fele silman halimatu dumbiya bi leydi niger no yaari silman mako hebi ko nam barjani be tendi kojo e boucle ton endani clap ivoire ton wonto be potoy o yaarana silman bi tedo woy boro ko lati haltana hala julnir rewbe silman o du lebbi mu fudin ni ko wada war joni o yo welta ke sande dum halni bande mi fanta chamsu
film indirte do waybora hollama der tewturu kollol silmaji ko CNCN wadi lewru juin dubi edi enoga edidi wakati on dum silma on hebi barjari mun arano gan silma on nebay buray lebbi didi e wadede dum do woni lawol aranol ko dum yehi to tewturu mido welti sanne e hebugo barjari gam puddol mun no wada dubi noga edidi baade worre leddi Niger hebay barjari donne no weltare mawne yaago e leydi Niger ko hebugo barjari anani dey dun no hokkayen sembe ni beyda yidugo golle gadol silma
wala le cinema peut faire parler
har fil latol baldu konani AS douane mo leydi Niger ko hanno ya coupe mawdo mo afrique en da heba yaadu yeso sabu kambe kawrena ni e kwara united mo nigeria lati be kawndere kenya do galle nyeme taydu ko be jano nigeria ben do hawino be tati e bolum dum waddi ko fande ni idrissa law wali kamon e kito mabbe be AS douane o wi o welta fe seeda kany o halni karimou hasoumi gourousa
très déçu parce que je pense qu'on a
metti kam sanne gam e jida min don kana illu e latol amin njaaki don dum du fa e antode don min gattino gikke tawi du min ngolli ko watto balde tati den fu gam min keba beedude dodidi tati din illa min jiwi e latol bal amin Nigeria min gadi no watte fu tafobe balure ne latananna ben keba nyengala amma min chamani e fedde burnde min sembe min muyino yaade yeso sabu min beltaki do ko min kebi wadde dum.
En kaline ko kibaruji wiide ke yewtere me hande yartana tan en dan ni hono boboy nokku to fawarjo himbe jarto halaji remobe durobe bolole mudum Adamu Garba Rashid kan wonno kitoto do kaw jidu suudu tareto en da o halani min ne wonno dum yar enket non nan de do yewtere
do to suudu modon sariya do no wodi waddobe filla kabe hakkunde durobe remobe do fi bonnere gesena
effectivement gonga miden keba warobe gaddo woytan do natul bisaji bonina gesema misali der wakati hande he bandu mutawaden der mu o en de fadde mabbe yottade to amin jo wurobe e lamibe tubal kambe tefata hebude mosola nabi en fonnude jo en geseben e durobe be en der potal galdu denigal hebaka dembe jottoto to amin do yesu suudu kiti
noy dum wawiri wadirde hala kantomodo
la loi prévoit
la bilamu leydi kokki lawul singude committee gom committee modermun tawte jowurobe darotodo do inde durobe e darotodo do inde remobe himbe be ka enje arande fu durwudo heba mosola lural deni hebake jongesa fu bonni nana se warato jowurum wadda woytanum deni alla wadi du durobe be endan e jong gesa ka enda kauta jowuro goto to sai jowuro oto kandu nodde war ko mosala lural gal enda hebodu to sai to dum ummake dum yehi daroyde to nyamna ton enda de dum heppori committee o endan to sai dum yottini to lamido tubal lady di enda wakati dum heppori tondu dem e jottinte to amin do endan yesu suudu kite gam min ewtino tajude kite den chaka mabbe
traité l'affaire
de noy ngadirton sariya majju
bon jallement kan sa
de bagari to amin dem fukira arande fu tefude fonnude be gantilaino fukira tefol potal gal enda deni potal gal enda hebaki den bon
fonere den e toy dare no de futi nyanyambe fi ondu kan en kalfinte eto gon ende misali gollobe der saru suji kawjidi demi do eto mabbe du do mun chardo to don ende tu goto wada kitemu de dum foti yomniimu sey gaddo bonnerde enda
edo do ko abrimi fulfultili assalamu alaikum balanta jamwal